ngoba nikushuke. Iflow ingangothuke. Ngoba nikushuke. Iflow ingangothuke. Ngoba nikushuke. Ngoba fakushuke. Iflow ingangothuke. Ngoba nikushuke. Ngoba fakushuke. Iflow ingangothuke.
Ngeke balunge soba nikushukela. Ngeke balunge. Ngeke balunge soba nikushukela. Ngeke balunge. Ngeke balunge soba nikushukela. Ngeke balunge. Ngeke balunge soba nikushukela.
Brushing on the safe of the bender. Will another song kick up humor and skin? I'm a temple, I'm getting a